launched at high records.
Hey, you moe, baby. That's the president, Tana boy. Big Mula, baby. Jenga nchi usijenge chuki, ida big mula kwa booth the nooks. Usihofu kwa street, uweza mdogo, usipime haipimiki. R.I.P. sisters and king to S, dunia mapito, forever I miss you. Kila pande siasa, sina kwikwi na chama vipi ni mpende Loasa. Keiko ni moko bro, ila wengi ni loko jo. Fake na wapa shit, ila city ni hot. Yapo watoto ni utoto and shit. Dunda mix langi kaki nyonga ini. Wanazama kikosa pa kutokea kwa hood. Ato kitema mate, mina tema forever all over the world. Wanabana hii ni suna tutuone kama
jaribu ila inashindikana. Wanajaribu kwa mambo sona mana. Wanajaribu ila inashindikana. Wanajaribu kwa mambo sona mana. Ila imeshindikana. Kwa mambo sona mana. Ila imeshindikana.
Nachora bari zote, gazeti na mimi, vest na mimi, jeshlo na pora mali zote, navunja mawe, sendi gola lini moke, navuka na shushe mbawe, mola ni okote. Wanajaribu kupima wapimi, washa haribu wamevurugwa kuzima wazimi. Hayo makubwa majina majini, ata sugobi niko hai mavina mavini. Soto mkali flow. Popo walali, watoto wakali, wandishwa nataka izebali mo. Kye meku boy, ida na tana, tinka na sana, wone taipo timba na wana. Wazushi hoy, macho chini, napoteza kama bush boy, akikapo gini. Enjoy him nafiki, utasikiza nini kama tana boy, nikisema story hii track.
Wanajaribu ila inashindikana, wanajaribu kwa mambo sona mana. Wanajaribu ila inashindikana. Wanajaribu kwa mambo sona mana. Ila imeshindikana. Kwa mambo sona mana. Ila imeshindikana. Kwa mambo sona mana.
KMW baby. Tuna run town. Leta mijongo.
Ila imeshindikana. Kwa mambo sona mana. Ila imeshindikana. Kwa mambo sona mana.